Batake Pierre Gadano, Simore Go. Komin Pierre nelado Yesu Almasihu, windi odo batake. Bodo winda onon tumurankobe, subabe sari be dido diwanuji. Pontu, Galasi, Kappados, Asi e Bitimi. Chubugolmon yowiti ko e fodore alla baba chenirdo on ruhu o. Ngam dofto don Yesu Almasihu e ngam labbenire don yiyam mum. Yo Allah yennan on moddere e dejere. Jottode ngodani Allah joomen Yesu Almasihu baba mum kadi ko kanko jibaniri en gongol yurmende makko ngam hebirde damaawu ngurngu gutugol Yesu Almasihu e hakkune maybe e ngam donu ndumingu ngutun wata furata ngundasana don do asamangu. Onon be Allah reeniri e der baawde mum holare mumen ha nyande dandore fewnitaninde fenyinede e sahaji cakketidi be cumbe hen haysinno tawi ala e sago jewtindaaje kala ciirol ngaddana on sunare e saha dabbo woni mujiba den mette ko ngam jewtindaade holare mon mbele ande yette der jardine de teddine nyande pen Yesu Almasihu kange e wasde nyibde ko ma jewtinde e jeyngol ala ko haali non holare mon on jidimo tawi on jiyanimo kadi kono odon gongdinimo te odon gondi e summende teddunde de sifotaako e ko holare mon jogori yumtude e dandore pittali mon ko annababe longinnobe ko faati e mojjere de podana don de cunnima te mbitti den dandore sobe longinanno lepte Almasihu o jogori faweede de e darja dewo hen o abe cunnotono e ko ruhu Almasihu gondo e mabbe o sifantonobe ko saha o e fannu o be penninanama wana ngam mabbe kambe ko e mabbe ko ngam mon be gonirno darani be den gede joni non wajotobe kabaru mojjobe kabrari on de ruhu cenido giwru do asman o te malaikaaji di ina muya nyamminde hen gite mumen kudum wadi ndadude haati don gondon hakkilaji mon njogodon damaawu timmungu faade mojjere ne njogordon rokkede nyande peendi Yesu Almasihu de no sukaabe dofti beni woto podde koye mon e muyoji de jogina don e humam binnaagu mon di kono no noddudon o senurini onon ne cianorede non e ngurnam mon fof ngati ina winda
on cenoto ngati min komi cenido
tawde mo e onorto don baba o ko nyaawiro goto fof golle mum mo yimbe fof poti e yeso mum o ngure e kulol alla kaddi njillu mon e aduna e der dum odon gandi wana gede de ndumaaki no kalis walla kangeni ciotira don e ngurnam bolle puyde dam ndondon etaniraabe mon dam ciotira don ko jijam Almasihu kursudam dam nodam jawgel gel ala ella ala tunini o subama ko adi aduna tagede o fenninam e cakkete aduna sababu de mon sababu ne makko on gongdini Allah gurtindo mo e hakkunde maybe rokki mo teddungal o mbele holare mon e damaawu mon ina kucca to Allah tagande labbindon pittali mon e der doftare gonga e ngam korsa celluka yo yidde nyib won hakkunde mon tawa ko e berde labde ngati wona awdi ndi duumaaki jibanira don gongol jibanira don gongol ko awdi duumindi ko kongol Allah gurngol nyimgol ngol ngati
aade kala ko hudo te teddungal mum fof ko pindi hudo hudo yorat pindi sam kono kongol joomiraade ngol wodata abada
kongol woni kabaru mojjo mo kabra don o batake Pierre Gadano simore didi ndennon ndunyate kala bonande kala jamfa kala nafigagu kala kiram e kala nyingore no muynowo hato jiniri e kosam endu yumma mumni. Kato jinire non e kongol alla lamgol ngol. Mbele angol bamta on e der dandore. Tawde on meedi e mojere jomirara o. Bado demo, kanko haere wurne de yimbe nduni nde alla subi horsini nde. Onon e koyemon, no kaje gurde ni, tale mahedon, ngonon galle ruhu yankejo. Ngonon yettinobe sadak senibe ngam wadande alla sadakeji ruhu yankeji beldi dum sababu de yesu almasihu ngati binidi mbi
bodoni fawa esion haire lubudu subande horsunde te gongdin dombo fof goddol mum tajata
den non tedungal wodani ko onon gongdin bebe kono be gongdinani be
Haire na mahabbe nduunyinde ka kaire wonti hore maatindi wonti fergitore libore
abena pergito e maire e dow chalagol doftade kongol gol nobe podanira dum ni onon non kon lenyol chubangol ko on yettinobe sadak gollantobe lamdo ko on dowla cenido ko on himbe be o danyani hore makko ngam habrude bude gittude on e nibbere watti on e annore mum fatam lamre de adan on gonano yimbe alla kono joni ko on yimbe makko on kebaano yurmende kono joni on kebe yurmende bandiraabe horsube ko on tumurankobe ko on arani en e aduna ko dum wadi mbodo wasiyo on yo on konjo muyoji ballimon kaboto di pitali mon di njogode ngurnam mojjam e hakkunde heferebe be mbele kala dobe nyingiri on bonande abe njia golle mon mojje be teddina alla nyane jillumum sababu de jomirado doftode dendangal hohobe aduna gila e lamdo burdo towde ha e daranido dum ngam fawde kugal e wadobe ko boni njetta wadobe ko mojji ngati woni sago alla ko mubbiron kunude huma binnebe fuubebe golle mon modje ngure e dimagu kono woto bagode e ko alla rimdini on ko ngam wadde bonande ngurde no maccube alla ni teddine yimbe be fof jide bandiraabe be kule alla teddine lamdo sarwobe doftode halifaabe mon tawa ko e needi wonatan daat bebe hay hittu bebe dofto de dumen ngati mo wiyani wadani so fawa masunare munyiri sabu alla dum jibinta ko mojjere holi fofte dungal gongal e bakodinde munya kugal kono so tawi odon leptire golle mojje de badaton odon munya dum jibinanta on e yesu alla ko mojjere ko dum noddira don sabu almasihu one kay yarani on mette te woppidi on e yeru mbele oron dewa e pele mum kanyum mo bakodinani kala banta yagal yaltani e hunoko mum kanyum jannada mo yoftaki leptada mo girbaaki battudo fof e joode nyaawiro peewal o obami bakatuuji men e bandu makko e dow leggal he mbele to bange bakatuuji eden maaya nguren to bangne pewal kanko mo gaanya de mum cellin on o ngati adan ko on baali dundotodi kono joni on duttima e gaynaako denowo pitali mon o bataake pierre gadano simore tati onon rewbe ne yo goto e mon fof dofto jom galle mum mbele kala mo rewani kongol alla ngol ngurndam jom suudu mum ina fotta dum dante taw soklaani ko ina halde so yii laabal ngurnam mon enedi mon woto mbaadi mon tugno e nyantule mon mori kangeji wala chomchi joddi njogode mbaadi bernde tuudindidi mbaadi nduminindi hono bernde yankeninde deende ko dum woni ko tiidi alla ko non rewbe senibe faunobe damaawu mumen e Allah doftinobe worbe mumen be nyantortono den honono saratu doftorino Ibrahima ina noddira dum ciernoni ononne so don bada ko moddi tawa alda e kulol kon iudi makko kanko saratu onon worbe bene ngande no ngurdirton e rewbe mon paamon ko debbo buri lefde teddinebe sabu ko on rondibe ngurndam dam alla rokkiri on mojjere mum dam mbele torali mon ina mbasa paddal den non njofniranmi ko yo miijo mon won woto berdo mon gona gote njidindire e koye mon kewon yurmende e yankinare woto njoftode baddo on ko boni wala jennodo on nduwana de jomum ni ngati koye dum alla noddi on mbele odon dona barke o ngati
kala giddo wurde yiya nyaldi beldi yo ren demgal mum e ko boni nang hunduko mum e kala banta yagal yo rungto bonande wada ko moddi yo yilo dejre ha boy e mum ngati jomirado nano ndara fewbe be ene hedo torali mum en kona mona rungti wadobe bonande be
holi fof leptowo on son tirnginanima ko moddi son jari mette sababunde pewal ni malu wodantu on woto kule yimbe be te woto hakillaaji mon jibo mawnine almasihu jomirado o e berde mon e kala saha kebano de dartade kala namnido dalilu damaw mon tawa ko yankinare e kulol gonde hakillaaji deedi mbele haydo nyingete den do bonnitobe ngurnam man mojjam ngiwdam e kabondiral mon e almasihu be ina kersa yarde mette e der golle mojje so tawi ko dum woni sago alla buri yarde mette e der golle bonde sabu almasihu o e hore mum mayi gotol ngam bakatuji mbele artede on e alla kanko pewdo ngam o nyibe o to bangne bandu o warama to bangne ruhu o wurtinama ko on ruhu kadi o yeniroy ruhuji cokadi lundinodi e jamanu nuhu di alla munyanno ko juuti tawa nuhu ena fewna lana do yimbon seeda ndadnirano ndiyam manam pitali jetati dum annamina noko baptisgol dandowol on joni gol ngol baptisgol wona ngam ittude tuudi bandu ko ngam notoraade alla hakkille deedo ngol dandirta on ko gutugol yesu almasihu ngabburo do asaman hebi nyaamo alla jimi e malaikaaji e kala ko woodi baawde bataake pierre gadano simore nay nden non tawde almasihu o yari mette e bandu mum onon e koye monne jogito de ngon miijo ngati kala jardo mette e bandu mum serti e bakkat mbele ina natta fawde ngurnam mum e muuyoji aduna fawa ko heddi e balde mum ko e sago alla e dow dum ko ndumino don adan e sagoji heferebe ko yoni ngurno don ko e gede gamotinde muuyoji bondi mandilgol sobuleji jonde njaram kabbino don ko e dewal sanamunuji karmungal ngal ko natudon ulladade e mabbe e den murtende hantorinde ko ina haawibe ko dum saabi abbe bonnita on kono mabbe daro e yeso kebanido nyaawde wurbe maybe o ko dum wadi maybe joni bene kabaranoma kabaru mojo mbele hayso be nyaawama to bange balli mabbe no yimbe fofni abbe ngurda to bange ruhu no allani jofirde gede fof battima den non ndeno de gondon e hakkillaaji mon mbele odon mbaawa torade buri hen tidde fof non ko yo yidde nyimde won hakkunde mon ngati yidde ina sudda bakkatuuji kewdi yo kaaray siragal won hakkunde mon tawa alda e ngurmaali tawde goto e mon fof hebi dokke yo nafirde wadbe no pewdo kalfinaado mojjere alla heewnde fannuuji de ni kala e mon kaalowo jotaw ko gam yettinde konguli Allah di kala e mon gollowo yo golloro sembe mo Allah rokki dum o bela e kala fan Allah ena mawnire Yesu Almasihu teddungal e sembe ngodanimo ha abada amen banjiraabe horsube jeyngol dumto to ngol e hakkune mon gam jewtindade on gol woto bettu on elle ko hunde de fotani wonde hepti on kono beltede e ko jeedon e lepte Almasihu ko mbele odon belto chumbon nyande peendi darje makko so tawi on jinirama ende Almasihu de on malama ngati ruhu darje o hono ruhu Allah o wondi ko e mon woto hay goto e mon leptire war hore nguyka golle bonde wala nadde e ko wana haaju mum kono so tawi leptire don ko sababunde ko on masiyankobe woto jogode hen gacce mawnine Allah sababunde den inde ngati saha mo nyaawore de fuddorto galle Allah o yonti den non so tawi de fuddorto ko to men holi ko dum jogori yumtande lundibe kabaru Allah mojjo obe kadi
so dandude pewdo sadi holi to lundido wala bakadino feewi
hono non leptirtebe sago Allah be yo desnu pittali mum men tagowo adiyanke o tawa ko e nder golle moje batake Pierre Galdano simore joyi den non bado wajo hohobe wondube e monbe dumdo ngati komi ko hoowo no mabbe ni komi seede lepte Almasihu de te mbado jogi gedal e darja jogordo feñineede o ngone aynaabe orde Allah wondune e monde tawa wana e wawnere ko onon belira sabu Allah tawa wana riba dabbaton hen mbadirdon dum ko berde labde tawa on kollani be ndesna don be kufunaaji towdi latani don orande ko yeru hono non so mawdo aynaabe o feñoyi pele don lefol teddungal gol furata onon sukaabe bene doftode hohobe be te onon fof kollondire yankinare ngati
Allah ko dunkido farmibe o rokkata mojjere makko ko yankinibe
den non chakode les Allah jom sembe o mbele o mo bamta on so lajal gal yonti mbatte faare mon fof e juude makko ngati o mo watti e mon hakkille gonde e hakkillaaji mon perton gite ngati kabde do man o hono iblisa nana tartarna no barodi uborini ina yilo mo songi ndarto demo nangto don e holare mon haatiida gandon bandiraabe mon wobbe nana pawe mette baade non e aduna he Allah jom kaadi mojjere noddirdo on e darje mum ha abada Almasihu o kanyum hoore mum ma timmin on sellina berde mon sembina on darna kosde mon tiagal ne njardon mette saha dabbo bawde ngodanimo ha abada amin ko silwe bonangirmi bandiraado adi yanke o windanimi o do batake dabbo gam wajade on e settanade on ko dum woni mojjere Allah tigirigi de keddo de hen dental gongdin me gongal Babylon ngal Allah subi no subori on ngal ina salmina on marka biyam o ina salmina on yo goto e mon fof salminirat bandum urnango horsungo yo Allah wadan on dejere onon habondirbe e Almasihu be fof